Super Spinner himself.
Black Market Records.
Jim. Masumbuko.
What time is it? Ndo nafika home.
Nilikuwa kwa bed.
Ati bed.
Baby bed, kwani kuna noma?
Nomelewa.
Sijalewa.
Umelewa.
Mi sijalewa.
Basi niambie perfume gani unuka harufu ya chrome.
Wacha maishu bora sija kuomba pesa ya kumochoa. Naeza tu vile na dice inupiga wera poa.
I am sick of this, I thought utatulia nikikuwa.
Nitatulia wapi si wendo ulimba share ni sheria.
Akia nani, nakatumeja wala isiski. Niliambiwa na mamori ule sumbuo simring. Najwa single za mneti ona nkazama kwa ishi. Cheki sayo unakunya kuliko ngamia za isiji.
Baby umeanza kunitusi.
Ena wezi kunisho.
Umeanza urazi na uraganji neza tosha kuni please.
Kuku please akia nani sasa umeanza kukuwa mdip. Kuna job ready ya manome ushukia hapo takufix.
Utani fix dume suruali jisquizi when it beach.
Nanita bitch.
Bitch usijaribu kunisil.
Hapa kwangu time ya kuingia kome chelewa nisi.
Na hapa kwako siko shule baby kini
sangi. Nana kusho misi kudai dai zina siku dai dai tena.
Time time tina mina dai dai hella.
Kai kai you must be a dumb dumb fella.
Dai dai nigga mini dai hard fella.
Ati dai dai zina siku dai dai tena.
Time time sina mina dai dai hella.
Oh my you must be a dumb dumb fella.
Dai dai nigga mini dai hard fella.
Baby boo I'm sorry I'll never hit you again.
Why you lying, you promised to be a man but you are.
Unajua na kupenda kora mingi ndiyo uwaje.
Unafika gama nane ama jumini mwanamke.
Mbona sasa urudi home usiku komelewa
boo. So lazima nipige simu unamberusa ndo nikate.
Okay okay stache vita tukwe kama the bahati.
Kifuniko ya gas ni rahisi kufungua.
Kasi mapenzi ya kina Dewa Jesus wa mere.
Yo uwanze kunililia hizo vako sidai.
Ya mulamwa.
Hiyo sitani.
Sima na zuchu.
Ufiche nani.
Basi ndukush.
Wesi mfani.
Na Will Smith. Na nakusho mina kudai dai. Mina nakudai dai tena.
Ai ai nigga wendo my John Cena.
Kai mami you must be a gorgeous fella.
Why lie nigga you're my lifetime healer.
Ati dai dai mina nakudai dai tena.
Ai ai nigga wendo my John Cena.
Kai mami you must be a gorgeous fella.
DJ Masumbuko.
She's a fake. She bend over backbreak. Steaming hot water vapor. I wanna date her. She's a heartbreaker. She bend over backbreak. Steaming hot water vapor.
Boy,
I wanna date her.
So tell me why you do me so.
Call you me honey, but you threw me pon trash. And you think say me gon' leave you like that?
No way.
Why you do me like that, yeah? Girl, I'm waiting on you. Even if them hating on you. But me never send them.
Whoa, whoa, whoa. In my life, I never seen melanin so dark. You're a queen of the dance floor. Nine social life wanna run me seen, baby.
Would
you put me in your day?
G-Enjoy, tulua boom brush HK ya Michael Uruklin na Missy Boys. Sina jongo, sina form, sina cheddar. Bila mbesha still machaji walichuna. Ngeusu una mattress kwako, sema form. Munga, mjinga, niko zone. Pass curfew magiza, niko biz. Shibadi ting alikujia magizgiz. I'm sorry ili dim. I'm sorry ili medim. I'm sorry ili dim. I'm sorry ili medim. I'm sorry ah.
Subari na kam na mambaru ame chrome. Zaidi ya mzinga na zile vitu wrong. Munga saboy ya pachuom na imepong. Digitali jaba kalishi kisha na dosh. Maisha posh na maomre wa palen kana nkoch. Taxi na magego za ogoro zina waka shinda torch. Kwa maguwatch idhani mbaya lola mbota lola watch. Yeah yeah kwa idarasa mindo teacher mindo coach. Zime waka zime liet zime mwatch. Mbare ya gadeshe atunaka sheshe. Maybe tukdiokore na tukufanya gepeshe. Boom boom. Yeah 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 yeah.
boom.
Cheki fala mekam na mezuba na na cheki adi subari ya mambaru mekam na meja. Subari ya mambaru mekam na meja. Subari ya mambaru mekam na meja. Cheki fala mekam na mezuba na na cheki adi subari ya mambaru mekam na meja. Subari ya mambaru mekam na meja. Subari ya mambaru mekam na meja.
Kam na kinini kipukudu. Kam na kinini. Ani kam na kinini tu, kam na kinini kipukudu, kam na kinini kishishi.
DJ Masumbuko.
Batacha ujinga, mtoto wa kike sifa yake kuringa. Ubahiri mwisho Iringa, wone kina konde boyo na vomaga mandinga. Tajala wane ni tu, tena zote ni renji. Mwenze tumetuma kala kitu na bado nauliza chenji. Sata kumbimbia, ni vipombe, chipsi na vikupu. Brother ukijiona bondia, kazi chape na mwakinyo ama kidupu. Domara kipe na chobinti, wauni tunanunua ili ikifika mida ya miti. Asija kasumbua,
diga, diga, diga. Nikudekeze baby diga, diga, diga. Nikudekeze baby girl diga. Diga, diga, diga ni kudekeze, baby diga. Diga, diga, diga ni kudekeze.
The super spinner himself, DJ Masumbuko.
Si wanapenda kupe. Kumanisha nini, unaniletea star.
Ni mwenye star.
Unaniletea star.
Ni mwenye star.
Yo, kwanza mama yangu star. Baba yangu star. Ya bebe yangu star, ex wangu star, mchepuko wangu star. So si dule tell star.
Kwa tunajinyi makula, wili ukonde, tupate na V6 paki. Liche kunungunula, miuno ya kimakonde, labado mademu wanatupaki. We unamtumia, pengine hapati atamia. Kipindi unakaza na kumkaribia, mweza kwa nashina na kumgaramia. Aki aki aki, penda chopiti. Wauni tunanunua ili ikifika mida ya miti. Asija kasumbua.
Diga, diga, diga. Nikudekeze baby diga. Diga, diga. Nikudekeze baby girl diga. Diga, diga. Diga, nikudekeze baby diga. Diga.
Baby, baby girl kende zamanyi uja kumenyo mutima eyo supidi nyiji jomvuga bigambo bijibo bisengeka eno wiki ya makungula eyo supidi choliko nange vibe jendimu ongu ironto meze mkwano kuba it's a weekend rotate. So baby reset, jagala mind to refresh, yeah. Weekend, rotate. So baby reset, jagala mind to refresh, yeah. People elevate, people concentrate, yeah. And forget the past, yeah. So baby, yeah. No, no, I am scared of a heartbreak. People elevate, people concentrate, and forget the past, yeah. Kuba it's a weekend, rotate. So baby reset, jagala mind to refresh, yeah.
It's crisp with the drum.
Weekend, rotate. So baby reset.
Refresh,
yeah. Yes. Olele.
The super spinner himself.
How you doing, ladies and gentlemen?
Olele, olele.
They call me the king of new way.
Somebody call 911. As we do the key.
And I'm your host for tonight.
It's an emergency.
So,
I want you to hear me.
Anything for your girl, give me more. Panado, sitamo.
give it to you, give it to you. Oh boy, it don't they increase. I know you see something in me. I beg you, come and give me.
Black Mr. Fit,
Black Mr. Fit,
Black Mr. Fit, lukukula wa achapi. Wa achapi, piga 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 lukukula mboto, jumpi na difuoto. Ni kama kuna joto, vidole ni mangoto, mangoto moto moto. Kwa mkono wa kushoto, clacks pong clacks a mi gang fit the shine. Mabati kwa wingi sijaomba ni za mine.
Lagunya, kelta,
makati ziko fine. Kagwanda si original, waste my time.
Mi tell my man say, tangulini ni parare mimi aje. Combatos jali sanse, alafu pale IG wa kule update we. Daily ni kanisande, maziwa mini na kajale. Luku nilipiga ngware, utanipata na ingine tena after. Fighting niko freshi, dhudha na majegi. Comrade unatiki, kanero utaishi aje luku na yo haitezi.
Piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi, piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi, piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi, piga luku kula wa ajabi. Ajabi,
big aluku kula, wa, wa. Big baba nina mambonya kila la. Lola tisho, tinare na gwanda. Look fisa juku parara ni swara. Luku diriba shingo ina mwagika silver. Ideally bo after vera pate mimba. Umedunga nini manaiki ya madidas. Pandisi ya matomi hill figure. Ebu smile for the camera. Nisafi juni first camera. Step out all white kama table salt. Mangoto mingi adisezi kwa na my fingers crossed. Uki step on my jay sema iza. Jikosh na toy sigarisa. Zero ngovo na zile fubuza isa. Man I been fly kabla FB na Insta baba.
Pika luku kula wa ajabi. Wa ajabi. Pika luku kula wa ajabi. Wa ajabi.
Super spinner himself.
When you get the new clocks, the daddy, I wish color that daddy no party. Are you alone up the style, the daddy? The queen to England, have love up yardy. And when you get the new clocks, the daddy, I wish color that daddy no party. Are you alone up the style, the daddy? The queen to England, have love up yardy.
Real bad man, no muggle in a shorts. Straight jeans, cut off foot pants. Everybody a fi ask when me get me clocks. Everybody a fi ask when me get me clocks. The leather hard, the sweat soft. Toothbrush get out the dust fast. Everybody a fi ask when me get me clocks. Everybody a fi ask when me get me clocks.
Me clapping up clocks me prefer. Clocks for the leather, yeah. Clocks with the fur. Clocks for the summer, clocks for the winter. Clocks for the sun, clocks for the water. Me know we're nautica, no. That a fi sailor. Pull off it. Tiger, him at the golfer. He knew all the beasts hotter than sulfur. Me pattern, me daddy from when was a youngster.
Real bad man, no muggle in a shorts. Straight jeans, got a foot pants. Everybody a fi ask when me get my clocks. Everybody a fi ask when me get my clocks. The leather hard, the sweat soft. Toothbrush get out the dust fast. Everybody a fi ask when me get my clocks.
Sexy mama sit tight, cook up your gang, shilina pitai. Señorita si umeni itai, pepeta majigi chumalina pitai. Pindua michezo kama loto loto, leo tupo geto na watoto toto. Saru na madini ya ni moto moto. Kisima, kisima, misitaki kisima. Alima, alima, leo nina jembe na lima. Kameiva embe dodo, dodo. Yani katamu chapo dondo, dondo. Natamani ni mpige hata mboko. Ila napenda kushika hiki boko.
Kama vita wale unanimaliza miuki nita mama sita. Kuna wadau pale wanataka kubisha, lakini simba lao lipo ndani linatisha. Nimekupa tiketi nimekukaribisha, hata ukitaka cheti na kuongeza visa. Yani unakula keki nonja kama pizza, unararua tu hakuna kubakisha. Pale nikianza madini anatamatisha mpaka waga na tense baby unachoma picha. Yani mapenzi mpaka nimefurabishwa, sikuizi waga na ringa cheki luku napigishwa. Mimi nalishwa, mimi navishwa na kisimama kutembea mimi. napishwa ndani ya mapenzi mimi na bembe yanawika mimi nakumiss baby gona gona
Baby, oh, why you check my phone? 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 Basi tukombane, tuzuzane Sikusema unichunguze, meaibuwa mwenyewe Tukombane, tuzuzane Sikusema unichunguze, meaibuwa mwenyewe Unipita Twitter, DM Ukapita Insta, DM Kasama in bubble Na chati na mtoto wa kigogo Unacho kitafuta Utakipata Sababu na njia Ya kuniacha Ukiniacha mimi utapata nini Ya go breaking my heart and I'm innocent kwa nini Baby oh why you take my phone
Baby, oh, why you check my phone? Napitia na dinga ina speaker zinadingisha Madirisha kuliko pretty girl anadingira kitingisha Mwili kameshikwa na madini ya kinyambia Na malizanga kama dishi ya kumia Kuzi wa ina ina wangine kani Mimi kani jana wapiga na mahitu Na ende hali utaza mabizi kai Kwa ningoli ya dinibe iti wa chini Kuna pashe marabakai Ilianza jana na kisha sahihi Bado bashi ngishika kamiti Kwa hivo jaza tambla na kidri Ita mama pima kami Vina taska mal na mapis na kambili
Glossy dance kwa flow na dance kwa ceiling
Glossy dance kwa flow na dance kwa ceiling Glossy dance kwa flow na dance kwa ceiling Glossy dance kwa flow na dance kwa ceiling Glossy dance kwa flow na dance kwa ceiling Simba party adi, hadia jali shangi Katme dunga ndumo kali ama party party Niite bash mami, tuko ndani ndani Bona inawaresh na drinks, tuko ina dinati Kuna vile umefuraisha majirani Unawaini komitisha for cousins Umeraisisha temperature COVID-19 Ukitingiza mawezere ndani ya matek jeans Sibagwagi napenda malet na madark skin Mami when your body ni kocheza kati Tunguza calories Wine on me, kutoka samoja giz Hadi mamoni
Hakuna bashe ni pamba kahi Ilianza jana na ikisha sahini Juma mbanga wali kamingi Na bado bashe ngishika kamiti Kwa hivo jaza tambla na kidri Ita mama pima kami Vina taska mal na mapis na kambili Lossy dance kwa flow na dance kwa ceiling
Lossy dance kwa flow na dance kwa ceiling
Kama bahati sanda karawe, nimeipata kwako Baby, usini chukulie poa, wawadite tiyo Baby, mtu mwema nipigwe mawe, sababu yako Baby, wapizara na nichora, na minauna Nimeipata, nimekwisha, haina utata, kukubisha Uje tukwe, mapipa, tulebata, delisha Haina majoto, haina, ukule mafoto, kiaina Kufisha pete, fina Baby, we wa moto, wa moto
You're so hot
hey.
You're so hot You're hot You're so hot
Dunia, we no bebe nataka We ninguni wa mapezi sina shaka Kaka Cheme yusha pata, wafu matirio no haja ya talaka Tunao, tunao, but
Acha wapige domo tunao. Si wapagi promo hao. Ndo hatari achara nao. Na menipata mekwisha. Haina utaka kubisha. Uje tukwe mapipa. Tule pata delisha. Haina majoto haina. Tutonge mafoto kiaina. Nikuvishe pete final. Baby we wa moto. Wa moto.
Big up 23 in them time.
Your heart.
Na hii nyingine jo. Na hii nyingine jo. Hey, washa weka bounty, hey, juflo killer. Imeoga, kiopina Nina mazai kwa kotu za topina. Na vile nikondani mzeya, I'm so ina. Si take shots na bareda. Pitex awa wezi kuni spot under radar. Na bring the house down, ama trema. Na leta fire, ama flema. Ra, na rusha motomo. Na shika tabazae na mamokoro. So na Jesus na songa I still. Roga roga shetani na mba kisogo. Hey, mosodo. Don't whine, I wabam bikichu. Mungu ana meja na maina. Na feel ni kinda, I'm in refine, I'm fine. Moko rine jeso ime baki na saika.
The super spinner himself.
Sishi kikijo. Sishi kikijo. I'm in refine, I'm fine.
Masumuko.
Mina cry sweet taita. Sishi kikijo. Na siti shikijo. I'm in refine, I'm fine. Boss you get that. Mina cry sweet taita. Iko nini sina tabu. Siko steam manyaru. Mziki mekoma. Iko fit with your babu. Fishers of men kwa hizi streets mi ndo nyabu. Alright, alright, hit ndo sababu. I got the juicy madabu. Ay, magic kwa my, mi majabu. Wamefura utathani taksin mashabu. Nina mwamba si ababu. Shaito sim feel kalamu. Wash by his blood, damu. Kauna ni feel, usishushe yo hamu. Eh, eh, na don't whine. Wabambiki vile Mungu ana meja na maina. Na feel ni kinda, I'm in refine, I'm fine. Mukori ni jeso imebaki na saika.
Yo, kingdom choir.
Sishiki kijo.
Kingdom represent.
Sishiki kijo.
I'm in
refine, I'm fine.
Testing, mic check, 1, 2. It's very interesting what God can do. Ragamuffin old school, you can call it part 2. J-Fam, long boy, younger now, 1, 2.
I'm not a mighty, I know none can dung me down. Father God, the man, the real son, I'm a mighty. I know none can pull me down. Father God, the man, the man, the job.
Such a love like this, me I coulda never see. Me I say, me I coulda never see. Such a love like this, me I coulda never see. Me I say, me I coulda never see.
What a friend we have in Jesus.
Christ in my life, everything clean. Throw me a sinner, love and affection. I love me go sing, to love me feeling.
Yo, biggity, 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 God in my heart and in my soul, you know, you feel me bolder. Jehovah Shammah, him, I love you on my shoulder. And me father God, he heard me go to bolder.
The one you bless, 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 bless up the fire for me. Bless up the fire for the wicked man, the liar car. Jah is a iron, I this guy, I'm gonna fly, I up in this guy, I.
Hello, it's me again.
Mashambuko.
Take away the pen. Pore kwa kuchelewa, sunajua foren. Na wapa vidonge kutuliza complain. Kichwa, sijabeba kama pambo. Akili, nimetega kwenye chambo. Fulu, charge na fulu bando. Ukileta, so unawekwa kando. Ana maseke ukitete, muulize. Ila kama mapepe, tulize. Sema nae.
Oh,
kama ulijua cheche, imekuwa kasheshe. Wezi kusuwia mfuwa, wacha inyeshe. Sema nao. What they say? Utawawa bure, sijalala. Nimeficha tumakucha.
huku ndani ndo kwanza kumekucha. Vunja mifupa waulize nani kachi wa buchi. Leo kama ni kishindo tingisha,
leo
kama ni mzuka pandisha,
leo
kama ni maji mwagika,
leo
kama ni mnazi katika,
leo
kama ni kishindo tingisha,
leo
kama ni mzuka pandisha,
leo
kama ni maji mwagika,
leo
na kama ni mnazi katika.
Kama buchi limechanika, speakers ina kita, mbona pata chimbika leo. Yeah, yeah. Mama sita, take a picture, tunakikisha leo. Leo, 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 leo.
Hey, waweke warete mpira kati, nimeondoka kidogo tuva garanti. Niko online, nataka kuchati. I'm not finishing, I'm just getting started. Mazungumzo bada ya habari, cheza mbali, mana hali sio shwari. Nichanganye kama kachumbari, chumvi paka kwenye chai, hii ya leo kali. Mebugi step, webu checky checky, if I'm not mistake, umegeuza gazeti. Kitaka kazi ya jeshi, don't forget, ya kuna kukupeti peti. Ana maseki ukitete, muulize, ila kama ama pepe, tulize, sema nae.
Oh,
kama ulijua cheche imekuwa kasheshe, wezi kusuia mvua wacha inyeshe, sema nao. Kama ni kishindo tingisha, kama ni mzuka pandisha, kama ni maji mwagika, kama ni mnazi katika. Kama ni kishindo tingisha, kama ni mzuka pandisha, kama ni maji mwagika.
Diva, allow me to be a diva. Your love will give me fever when you touch my body. Sugar, baby, pour me water, make it clean my face. I like Ugandan water, so clean and fresh. Oh, baby, pour me water, make it clean my face, yo. Me, I like Ugandan water, so clean and fresh.
DJ Masumbuko.
Zako chafu kama jala taka taka. Kutuka tusha generator yani kaka kaka. I like the way you slow it down and wind and pose. Girl go crazy, put on the show. Get down to business,
take off your clothes.
I can't blow. Nina kimba na mahela kwa kipochi. Cheki pamba nina
pigo za kidozi.
Yote tesa kumi nataka kusosi.
I can kama kwa game uleni no toka kwa sofa paka korido mwana lala mini ko single
alright you control my heartbeat baby give me all or nothing I'm gonna die for you I don't want nobody I'ma let your pussy know darkness baby give me all or nothing I'm gonna fight for you yeah yeah mm-hmm.
DJ Majabuko.
Stacking up my money, no time for your shit. Money cool like bo, I don't care for your hate. Me no fighting, me no fighting, me no fighting. Throwing down drums from bungalow out there. I did my penthouse, you can't even reach me. Me not frightened, me not frightened. It is not your first time down. I'm not the one calm down. You know I'm not your problem. You can't be me, why bother? Don't have your time now, now. Ole mumi bow down. To bambi no farabale. Oboya ko lari mole. Okay, okay. It's okay, let them see. Trouble no they pay me. Kinjaye on a daily. Okay, okay. We go to okay. I just want to hear me. Loke, loke. Eji baby, it's your daddy. Fine. I get it times two. You dey eye me. Let me remind you. No, they try me. But to bury me, go my belly. Yeah. You got my attention. Now, what you gon' do? You dey tension. But surely, Jack on fool. Okay, cool it down. Down. Cause me no fighting. It's not your fight, stand down. I'm not the one, calm down. You know I'm not your problem. You can't be me, why bother? So now your time now, now. Ole mumi bow down. To bambi no farabale. Aboya ko lari mole. Okay, okay. It's okay, let them see. Trouble no de baby. Kinjaye on de jelly. Okay, okay.
Fine, I come up to la. Get the money like a tether.
I just want to eat.
She want get the mother la. She not the fine at the body we go control la. Nah, nah. Say she be foreign la. And these days she done the popular. She say she no get no time for me now.
DJ Massive Records.
Baby, show me what you can do. If I let you can do, show you what you can do. Make I show you what I can do. Long as you come through, I go keep you bamboo down. Baby, your body, they for my eye, eye. Baby, your body, they for my eye, eye. Girl, you know, say you a murder them. You a real killy, killy. Girl, it be you, be the talk of the town, really, really. Girl, everybody, they look when you enter the building. Tell me what to do, girl, I'm for real. Girl, I've been scheming, plotting, planning. Fuck up plan A and move to plan B. Come anytime, no perfect timing. And if you take a chance and try me, it should be upon me that you're whining. No other girl can satisfy me. Girl, me and you could be vibing. But you can play these games and hiding. Fat fine like a motola. She got the money like a $10. She want get the motola. She not the fine at the body we go control her. Nah, nah. Say she be foreigner. And these days she done the popular. She say she no get no time for me now. She no the answer when I'm calling her. Baby, show me what you can do. If I let you can do, show you go fit and do that. Yeah, I show you what I can do. Now that you come do, I go give you bamboo.
Jambuco.
Lakini mafo spendi chakata lakini even kama una job so kama blow
Mchina, ambia jirani leo tonight tutamsinya. Ah, nimeipima, naona nikikunyima. Wekemba mali safi situ kuzimie stima. Mimi niko wima, sitakuja na bima. Waambie sina kapitu lakini niko na jina. Kani nyege, nyegeza, tamu koleza, Brenda teleza, wapi kwa meza, denge pendeza, kia tutembeza, tufu ni apweza, ngapi kachweza.
Niko itosu, cheza kwa mama bima, alafu we unakafinya kama sima, unaka a, unaka m, unaka imba, ni my song, DJ my sing, Majambuko. My singa. Shulta kahe, shere wa genge, yende DJ, sere kusere, tusimame, sisi mambuzi, sisi mame.
Koropa kwa mate, stima kuna ba lazima lezi wake. Si lazima sin lazima nikate. Nirombo ses jali kama weni wake. Aya tusakate, twende tukapate. Ndani apate si rahisi unipate. Alini tusi joni kani pata kwake. Njani sake, yenda lifana dem yake anitake.
Ni kwa iso, suteza kwa mama bima. Alaku we unakafinya kama sima. Unaka a, unaka m, unaka ima. Ni my song, my sing, my singa.
Na washikaji tumeka.
Shere wa genge.
DJ Masumbuko
Samia ekane pa mimi ni ya kumkaribia na maneno matamu kumwambia nikaenda boxa kaingia hata dakika haikufika tuko chumbani na mshuma tuko tuko kama tulivozaliwa Hamsa Hamsa Mia shika mazi kando yako dandia Hamsa Hamsa Mia Hamsa Hamsa Mia Hamsa Hamsa Mia usione aibu mame katika Hamsa Hamsa Mia Hamsa Hamsa Mia
Masumbuko
Nakupenanga, kubuke na manga Twende na hii adi ilonga Uko nyuma ni kitonga Kongo ni meka na nanga Chewupe wa kitanga Kiwono kina shanga Nakutapa kwenye isa kwenye mwanga Mimi kwa koso danga Ebu taze manga Nataka kukukukum Si kwenye wehu Muchanga Hamsa
Hamsa Mia Shika mazi kandu ya kudandia Hamsa Hamsa Mia Hamsa Hamsa Mia Hamsa Hamsa Mia Usione ya ibu mami katika Hamsa Hamsa Mia Hamsa Hamsa
Follow DJ Masumbuko on Facebook, Instagram And Twitter at DJ Masumbuko. WhatsApp DJ Masumbuko on 0727-552201.
We walk on the sidewalk. Innocent, remember. Oh, we did it was careful.
Yasumbuko.
She's gone astray, so far away from my father's daughter. She just wants her life for a baby. All I know, no one will come. She's got to save him.
Daily struggle.
She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Stay up there.
She stay tells up him, there. Your life ain't gonna be nothing like my life. Yeah. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to
stay up
do.
Stay up
so rock goodbye, baby, rock goodbye. I'm gonna rock you, rock goodbye, baby. Don't you cry. Somebody's got you, rock goodbye, baby, rock goodbye. I'm gonna rock you, rock goodbye, baby. Don't you cry. Rock goodbye.
Rock goodbye, rock 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 goodbye. Rock goodbye, rock 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 goodbye. Single mom, what you doing out there? Facing the hard life without no fear. Jesse, I know that. Obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never said tear. Cause you have said things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Far in the pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know. So you're not stop, no time, no time for your dear.
Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, ooh, love.
Everything crisp, my good love. make you turn and twist. When you look back on you, I mean that doggy style, puppy whisper. My cocky so hot, it the fire fever. If you can't rock it off, hasta la vista. Tell a fee, ava, pussy, power, rap, lego, queen, lower, bodo, rover, bodo, cover, tattoo, color, bar, sour.
Silly be call up on all of my yalla bugs. Silly dilly bella best fall a buck. Silly dilly bella best fall a buck.
Back shot, somehow you got extra, forget me not. When it's sweet, yo, what you say?
Y'all can't punch you up. Y'all not chat a farm out, but she chat too much. Push you down, y'all can't push you down. Cow you down, y'all can't cow you down. If she pop off a gun, you might a run, but now I am not done. I'm your little bit, and I grow come. Y'all way better than you, you don't know none. Anything or anything, you not back down. Simple something for ya, y'all get you down. Well, if a y'all want fight you, you know me kiss. Make you and your friend them kick off the face. I know that it line, you know if you chase. Smash her up and go coat and go bust off the case.
Who me tell them?
Beat you up a girl, can beat you up. Box you up a girl, can box you up. Punch you up a girl, can punch you up.
Y'all not just a farm out, but she chat too much.
Push you down a girl, can push you down. Cow you down a girl, can cow you down. If she pop off a gun, you might a run, but now I am not done.
You not care
how much of them, dozen of them, 50 of them, I could have 100 of them. You know, 100 of them, no matter them. You and your friend, you done the whole lot of them.
woman or daddy never box you yet. So any girl box you, she marks for that. Decent girl, and about to par. But you're not back from the war, you must be mad. Beat you up a girl, can beat you up. Box you up a girl, can box you up. Punch you up a girl, can punch you up. Girl, I run up her mouth, but she chat too much. Push you down a girl, can push you down. Cow you down a girl, can cow you down. If she pop off a gun, you might a run, but the war you're not done. Alright, hot party, who bounce it out? You see a girl get thumped in her mouth, but I can't yo. Beat up your chest, girl, I can't yo.
Rotate, vuelta.